Yo, nyete ati rain. Teju muno fi pu fak dem. Prison bo tanel sa bop teju fi sa pap ko bang. Begel kapitenu borom nangu siudu jami ken. Belepu di sope ku chi sa mutundu def na nyete ati rain. Tenge ham lu geji di rir, lu meti lu tis. Tuny fate mogu ides ak nisif. Ligye ku di khif, deku iblis ye bu dey. Dunyu jig bin biden ti di wish. Tek si tak ni bide win yitin. Nyete ati rain. Deke suba gano muto sodu andu rey. Nyete ati rain. Jemu ma fi rey ni khay bu dey. Rey ni khay di fes. Tel de febo chang na lu ne. Jeng na fi me. Dungu musa da. Never. Can you see what's going on? Turn up the light for me. And I'm still alive for you. Yeah, 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 whoa. Can you see what's going on? Turn up the light for me. And I'm still alive for you.
Nyati ak si ren ñi bëgg xam yëp ak si len sam gatcha lañ bëggoon gis teguñ ko bëtt ni ab si ren yar sama bop na jup du deret du si sax si men li gënon jafé neeku liggéey mi liggéey sax si men ñetti at musique bi lago dañ koy changer at yi ñew ñëd temps bi buki la bo tax ngay dégg xaj di mbëw ñetti at town bi dëgër këcc do gis fu ni tédé dip son bi mënul won ñaak comme galañ fu ñuy tëggé kama wax la lu waral boy fippu wutali gali dem geej sanni mbali da choono bu ne pour dégg dali gëna tak dali ko ci laaj rêvam France Italy espoiré ni jaar ñongi xaan bo gis taatu ndali ma ngi dox di dem ci yoonu got bis di may xëc e mo du changer damay bekkan sama yewu def kecc drama yema tul gis na fi xar kanam bu ne nofla du am bu mbuk got ci choono lañu bindé ñu ne ñetti at ci rain mer mu sultan ci di may mu ñol su ñop xadi won du pa tax ma war ko delo ñu ko sabab lu jaamu yalla ci jaamu yalla bul jaamu yalla nek nit di te ko gën nit mënul wessu jaamu yalla yeah
can you see what's going on turn up the light for me And I'm still alive for you. Yeah, 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 bro. Can you see what's going on? Turn up the light for me. And I'm still alive for you. Yeah, 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 yeah.